Igbosongs.com.
Abari ponuzo. Abonyozo. Obola abari inesion. Ponuzo kabonyozo.
Ifani na mebi fe mmuo. Onya ni na chula japonye mmuo. Kanisi kwa do kita adiche na kanisi kwa do na mbu. The lion ne mife mwo. Obwande nkete yare. Makanone garoti fe mwo bonye no na mwo. Ha!
If I never be fair more,
who am I gonna
If I never
se bi fe mo
ifai de be bi fe mo
ona we nyule
ifai de be bi fe mo
abai
abai chanuzo
kemike we bandi ozo
abai chanuzo
obulo inesi omu
abai chanuzo
obulo inesi omu Fatano Zor, when si onwu ko to ba si odu meje abaye
abaye januzo
kenwi kewe bandi oso
abaye januzo
eta beso na kari sigo
abaye januzo
obula baye na kwasi na bayale
abaye januzo
ifai ne me malanya mamba
abaye januzo
ifai ne me bi femu
abaye januzo
Bye. akwakacha waka igemwe the lion de kugoku oku lion boku muo
oke melele oke melele
yo
oke melele oku lion boku muo oke melele oke melele
umunem
oke melele oku lion boku muo
Jesus, Jesus, you met you. I'm ready for your money. mmadụ ga-eme akụ nwa David odokwa mkpụrụ mgba egbe ikuku a na-afụ anya onye na-echela anya ọnwụ ga-ebu ụzọ wee mwụ ife anyị na-eme karịla kalị odumeje onye akpara akpacha n'ụzọ. Onye na-asụ afịa, ibuli ike na-abayale, onye sọbuli ike batazia, igido kwụtọpụ ya, si n'ọkwọrọ ọkwụ ego. Ọ gbago gị iyi, chaa n'ụzọ, grace dị iche iche. Mgbojumeje, ife anyị na-eme mara anya mmanụ, Jizọs ga n'ije mmanụ. Jizọs ga n'ije anyị isi, ife anyị na-eme mara anya ma, ndị anyị gbara ha chaa n'ụzọ.
Akpaghị chaa n'ụzọ.
Akpaghị
chaa n'ụzọ.
Akpaghị
chaa n'ụzọ.
Aha, ọbịa.
Akpaghị chaa n'ụzọ.
Enwe ike wee baa ndị ọzọ.
Akpaghị chaa n'ụzọ.
N'ọbụrụ ọyị na-esi ọnwụ.
Akpaghị chaa n'ụzọ.
music at ibosongs.com.